He mavutani wa king of the remix. Mavutani
wa king of the remix.
Wa bona loko i khome i fire ta le xa DJ Sone tela mchinile. Hayi ku ndleka swilo mani. Hayi. Ta cina lembeleri. Hi sweswo n'wana mani.
DJ Sone tela mchinile.
Hayi ku ndleka swilo mani.